24/7 around the world, non-stop. One station, all the hits.
Right, mpula pule kaya suga kekuna libali. Mnabe ngeti nasina ye u Dr. Qhwesha, seda ngelamela idiosis. Dr. Qhwesha, kunja namhlanje?
Mbule sekba pula pule pilele. Kanyi ngoto, nabo ndia tewa pile na awe upilele.
Ewe, doke, siya bule langu.
Inde balwa ndi tepile kanyi ngu sasa zimandi. Mandinga Zulu, the others on the Faka, which Allah Loban, the taping is cool, but the Funan to go to Bapula Pul Bengals and FM, the Zulu Summers of Telega and Amtring of Sla, the Guinalia Samantlani, Hill Sigapur Conan or Kunga, and the Gauks that was in a young dog and is out here, and I'm trying to Funan to put in my good and Bas Banete. Puluan and Obo Miss Anden is the Zomdu Owens, Obo B, Dinga Chief. So this is for elegamality, lamella ichthyosis, elegamity ichthyosis in the center of fish scales. Bacona gets us under my initial of Zal, then it's Kumba, it's a cake, a cacu, sesipu, sinala, macoco, macoolo, ganyama, tolo, and you get the Nati, the Funa Ugu, 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 Banalama, Quercus, Nafio, Buza, Goko, yesterday. Kelega kakhulu ke guys umntwana ubuza kanjani ke onaso sibona umntwana ozalwa engathi useplastikini okanye neplastic emthenqa eshayinayo ngasini azalwa ngayo emva kwentsukwana uya etshintsha ke ngathi ziyasuka ezinye indawana kule plastic kodwa iya iba mnyama ke ngoku inkangeleko yesikhumba kethi nabemnyama ke abantu abamhlophe ke yawubonakala engathi ubu-brown ikhala yesisikhumba singamaxolo ke ngoku nokwangaqhelekanga amakhulu somile kakubi ilamelaiosiske ihambelana nokungagqibeleli kokwenziwa izakhi zesikhumba ekuthiwa yi-transglutaminase 1 ngenye imini ke sawuzithazi umwaso isikhumba esibaphulaphuli enkonjane ye-f m sakhiwa kanjani zithini izinto ezisakhayo sine-foundation yaso xa emazantsi sinyuke sibe nomnye umqolo sibe nomnye umqolo side sigqibele ngale ndlela siyibona ngaphandle thina kuphaya ke kwakhiwe kwaso apho izinto ezitshe khona lufuzo ke olo engeke ube sezantsi ngalo namzali xa semntanakho enjalo msapote njengengqondo ngoba kaqhelekanga naye akazazi uba utheni angayo lagi impathe kumbi okanye kujongeka ngamehlo angaqhelekanga kwabanye ngakumbi ezikolweni ngokumzali oqondayo amthathe lo mntwana okokugqibela msasazi xa ekhona lo mntwana umbona ngezi mpawu ndizikhazineyo ke ubane sikhumba ngamaxolo nokwamaqaqinileyo sithanda ubarhabata somni kakhulu abanye ke babanamehlo ngathi amashiyela funa ukubapinki kakhulu ezinto ze-amisebe ibe mincini esikhumbeku chaphazela ubuso ngolongonamehlo ngolo hlobo amehlo la ufike ethanda ukoma kakhulu kunesiphelo neenwele zabo ke abantu abaselamela ixthyosis ziyathanda ukunqaba phentloko kungenjalo sona asinyangeki siphele msasazi ha uye uthambise kangangoko izinto ezizikrims zokwenza isikhumba sithambe ungasivumeli sihlale somile ingakumba phe busika ndicinga uba yitopic erelevant kobu busika xa kukhona umzali onomntwana onaso.
Ok, okay? Because kakhulu doko phendi bakhumbuza ba ufumaneka kwele phicala xa befuna ukuncedwa ngezinto ezidibene nesikhumba.
Xa basazi bakhulu bendifuna ndifumaneka ngephone okwangoku ingakumbe kuWhatsApp umuntu athumele loo nto imkhathazayo maybe ndiyibone ngomfanekiso ndibone ukuthi ndenza kanjani ke ngu-082 296 5145 ifone number yam ke leyo esebenzisa yonke into WhatsApp okanye i-SMS. And this ingakhuthaza ukufowunelwa because kulula ukuyibona ingxaki yeskini xa eyifotile umntu wayithumela phaya. Masibulele kakhulu umsasazi nabaphulaphula.
Nkosi kakhulu doki, siyabulela ixesha lakho namhlanje.
No.
Thank you. Alright, mphulaphula ekhaya nguye uDr Qhwesha ke lowo besithetha ke ngenamela i-thesis. Thina masenze ngolu hlobo sijongeke phaya ezindabeni. Emveni kwazo uzabe khona uDr Busi nayo coronavirus awareness.
Inkonjane FM.
It's your tribe. It's your tribe.
Word up.
Dishing out the fire playlist.
Wobumenzu yakho zabantu basemhlabeni bayaphoxa.
The best music.
Giving you the best.